VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mirwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina, reka tubanze tubagezeho amakuru avunaguye avugwa mu Burundi. Muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edirwema
na Thomas Kamirindi.
Thomas Kamirindi, tugezeho muri make amakuru avugwa mu Burundi muri aka kanya.
Nibyo, nyuma y'uruzinduko rw'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon i Bujumbura ejo bundi kwa kabiri, abakuru b'ibihugu na guverinoma batanu b'Afrika bari mu ruzinduko i Bujumbura mu rwego rwo gushakisha umuti w'ibibazo by'u Burundi binyuze mu biganiro. Abo ni Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo uyoboye izi ntumwa za Afrika, Perezida wa Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz, Perezida Macky Sall wa Senegal, Perezida Ali Bongo wa Gabon na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn batoranijwe na Perezida w'Inama y'Abakuru b'Ibihugu by'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Idriss Déby Itno wa Chad akurikije uturere dutanu tw'umugabane wa Afurika. Turi kumwe n'umunyamakuru wacu kuri telefone, umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza udukurikiranira uruzinduko rw'aba bategetsi batanu b'Afurika. Niko se Eloge, uyu munsi bakoze iki?
Abakuru b'ibihugu uyu munsi amaze gukora ni uko bashyize ingori z'amashugwe ku byibutso ku ntatemwa z'incungu ya demokarasi mu Burundi, Melchior Ndadaye hamwe n'incungu y'ukwikorera ku Burundi, umugambi wa Demokarasi wa Gasore. Nicyo gifatanya n'ukuru amaze gukora, ariko hari ikibanza cy'ihoteli kirindiriyemo abantu batandukanye, abo mu mashyirahamwe adahanije bya politike, abahoze bari barongoye igihugu cy'u Burundi, abanyepolitike batandukanye, hamwe rero n'abaserukira amadini n'amashengero n'intumwa ziserukiye ubw'igihugu uriganda hagati y'abarundi sendideyi. Abo bose biteganijwe kuri uwo muhingamo babonana n'aba bakuru b'ibihugu imbere y'uko atagihindutse kuri gahunda yabo baheza bakabonana na Perezida Nkurunziza ku mugoroba saa 12.
Ariko se kugeza ubu ngubu hari ikintu bari batangaza, hari icyo bashikirije?
Gushikuzwa mu katacyo baravuga, ariko umushikiranganzi w'imigenderanire ya Afurika y'Epfo n'andi makungu umupfaso yitwa Mike Ngowana Mashabana yavuze ku giti cya shebuja, niko navuga Jacob Zuma kuko ari nawe arongoye izi ntumwa z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, yavuze yuko aba bantu atakenshi kibazanye atari ubutumwa bw'amahoro. Yagize ati tuzanywe n'ubutumwa bw'amahoro, tumenyesha abantu bose yuko amahoro akenewe kuko ataterambere rishoboka mu gihe hatari amahoro n'umutekano, kandi ko niyo amahoro n'umutekano bihaze n'iterambere, iterambere niyo ritahari naho nyine amahoro n'umutekano bishobora guhungabana. Wewe avuga ati abantu bose afite uruhara mu kugira ngo amahasi atari mu Burundi bategerezwa kwemera bakavugana ingene ibintu bitegerezwa kugenda bavuganye n'izi ntumwa z'ubumwe bwa Afurika. Ariko yibukije ko abasiya ba perezida baje mu Burundi ataje gusubirira na gato umuhuza Museveni, ari uko baje gushyigikira nyabuna umugambi w'ibiganiro watangujwe mu karere.
Niko se Eloge, ubungubu umutekano w'aba bakuru b'ibihugu na guverinoma b'abanyamahanga umeze ute muri Bujumbura? Hari abasirikare benshi, hari abapolisi benshi, bimeze gute mu magambo make?
Mu bisanzwe mu gisagara cya Bujumbura muri iyi minsi hari hasanzwe umutekano warongerejwe koko, mu zindi ngingo zafashwe kubuza mu mazone yo muri komine Mukaraza iri hagati mu gisagara cya Bujumbura ko amapikipiki ahagendera, abapolisi n'abasirikare basanzwe bongerejwe uyu munsi. Biraboneka yuko kuva ejo mbere ku mugoroba kw'intumwa za mbere niho zashika nk'umukuru w'igihugu cya Mauritania yashyitse ejo, hamwe n'umukuru w'igihugu cya Senegal yagiye gushyira mu ijoro. Rero nta ko hari ibibazo bimwe bimwe hagati mu gisagara, abantu batemerewe kuguma ari benshi ngo bahagarare ahandi, imiduga itemerewe kuhahagarikwa, urabona ko umutekano wongerejwe rwose. Nayo umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo wewe Jacob Zuma yajyaniye n'imiduga yo mu gihugu cyiwe, bya biduga bidatabarwa n'amasasu aza blende n'abasirikare batari bake bamucungereye ubuzima. Ariko abasirikare na polisi y'u Burundi sanuye gusumba uko biri amabarabara ajya ku mahoteli abakuru b'ibihugu bamwe, ariko umwanya bikenewe ko bahava hari umwanya ubona munini amabarabara aba yugawe, nuko ibintu byifashe.
Urakoze cyane Eloge Wirika neza. muri komine ya Mugamba y'intara ya Bururi umuntu umwe yaraye yishwe arashwe na bagenzi be bari kumwe bagiye kwibisha imbunda muri butiki nkuko umunyamakuru wacu Fidelite yishatse bitubwira uyu wapfuye yari umunyeshuri wo muri kaminuza ya Burundi nyiri butike we yarakomeretse Edi ura
Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi ni Edirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga ikigali mu Rwanda abagenzi bakoresha societe itwara abagenzi ya Kigali Bus Services basigaye basabwa gukoresha uburyo bushya bwo kwishyura amatike y'ingendo zabo hakoreshejwe ikarita bakunze kwita smart card societe KBS ivuga ko ubu buryo bashizeho bufasha gukemura ibibazo bari basanzwe bahura nabyo birimo amakimbirane akunze kugaragara mu kugarura amafaranga n'ubujura bukorwa na bamwe mu bayatanga nubwo benshi bemeza ko uburyo bugezweho ari bwiza hari n'ababunenga bakavuga ko iyo societe yihutishije gushyira mu bikorwa ikoreshwa ryayo makarita bamwe mu batwara abagenzi ndetse n'abagenzi bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko iyi gahunda ibangamiye bikomeye abadatuye muri uwo mujyi bahagenda gake ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu ngenzura mikorere rura bo bakavuga ko gukoresha amakarita ari itegeko kuri muturarwanda umuyobozi wa societe KBS Charles Ngarambe niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa kane ikaze mu kiganiro muri isanga bwana Ngarambe bwana Ngarambe ngirango ntituramubona neza kuri telefoni ariko mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina reka tubanze tubumvishe inkuru umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa yadukoreye mu minsi ishize kubijyanye no gutwara abantu hakoreshejwe uburyo bugezweho bw'amakarita
Ubwo bareberaga hamwe ibibazo byugarije umwuga wo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali no hanze yawo abakora muri urwo rwego bagaragarije ministeri y'ibikorwa remezo ibibazo bitandukanye Birimo bishingiye ku buryo bushya bwo kwishyura amafaranga y'ingendo hifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga rya Smart Card. Iyi yatangijwe na company Kigali Bus Service ku muhanda Remera Kanombe mu mujyi wa Kigali. Bivuze ko buri wese ugana muri ayo merekeza agomba gutega imodoka yisanga nta yandi mahitamo atari ukwishyura akoresheje ubu buryo. Bamwe mu batwara abagenzi mu yindi mihanda bagasanga badakunze kwerekeza hasaba Smart Card kuyibategeka bidasobanutse.
Nk'uko umuturage waba aturutse mu ntara yenda ari bugere nk'iremera akava mu modoka akagikanombe. Akaba ari umukecuru uje gusura umwana we ikanombe mwitike bamuhaye arenzaho yenda amafaranga 200 asanzwe aziko ategera ese nagira iremera azagura ikarita y'igihumbi abone nandi mafaranga yo kwitopingaho uwo muturage we yateganyirijwe iki
impungenge z'uyu utwara abagenzi ni nazo zigaragara muri gare ya Remera hahurira urujya n'uruza rw'abagenzi tugereyo twasanze hari ababuza yo bacira nayo bamira kuri gahunda nshya bavuga ko yabatunguye abandi batanayisobanukiwe
ntago mwigeze mubimenya
bya smart card nanje ni vire mu cyaro gusa narabwirwa n'iki byo mu mujyi
kora ingendo zo mu mujyi nka kanga
ari mu myaka 5 kereka nk'iyumve ya Kampala nkanyura nkagenda kandi kugira ngo nzaveho gane z'ikigali bifate igihe kirekire
ukuba ngo kuri wowe smart card irakubangamye
ye cyane nkumva nje kureba abavandimwe mu Rwanda ngiye kugerekana none sire umuntu mitamanuka mu mutara nzasubira Kampala bazongera kugara ryarise cyangwa kugaruka gira ryari
niba timwa ko ninjemo nishiye ndafata izindi gahunda kuko no bahanga ntaje umufite ngo ngure smart card n'onyo na amafaranga y'urugendo ufite ndabangamye
gute muze
turabangamye
mubangamye gute
ufite igihumbi ariko byanze ko ngiye
ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu ngenzura mikorere rura buvuga ko kwishyura amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga rya smart card ari itegeko rigendana na politiki ya leta y'u Rwanda Major Patrick Nyirishema n'umuyobozi wa rura
gukoresha smart card nitegeko ni ibintu bijyanye na police leta yashyizeho cyangwa se politique ya transport mu Rwanda irabiteganya bivuze yuko rero igikorwa cyo gutanga smart card no kubahiriza mu byukuri politique ya leta yashyizweho ni byiza rero ko abaturage babisobanukirwa bakamenya ko ari ibintu byiza byateganyijwe
Ubutegetsi bugaragaza smart card kubwishyu bw'ingendo nk'imwe mu nzira zigamije gutsimbataza umurongo wa politiki ya leta y'u Rwanda kukwihutisha ikoranabuhanga gufasha kugenzura niba ibiciro by'ingendo byubahirizwa uko bikwiye gutuma ntabatinda ku mirongo bategereza ibinyabiziga n'ibindi kurundi ruhande kandi no gutuma nyiri kampani itwara abagenzi arushaho kunguka kuko ikarita ishobora kwishyurwa mu gihe cy'ukwezi mu mafaranga 12,000 hiyongereyeho 1,000 ikarita ubwayo cyangwa umugenzi akaba yakwishyura mu minsi 15 binafasha abashoramari mu bwikorezi kugenzura niba kuba nta mafaranga ngerezwa n'abashoferi ndetse n'abakomvayeri hakaba n'abasanga ibya smart card nta nyungu babibonamo
yeah smart card igira gaciro bitewe n'uno wayishyizeho ariko twebwe abagenzi nta kimaze yenda banyine company bitumara ariko twebwe nta mara bifite
so igikorwa niki wo urishyura dukozeho ino card ya support card yo supporting hanyuma nurangiza winjiye mu modoka ujyo urumva utanyuzwe ibyo ngibi
eh bakabisa
smart card fiti kiki hariye ngirenze iyo tugarabanye ubundi buryo twese sanguze ukoresha
kuva mu mpera za 2013 mu mujyi wa Kigali nibwo company 3 RFTC KBS na Royal Express zahawe gutwara abagenzi kuba hakigaragara batinda kubyapa bategereje zimwe muri zo modoka kuko nta yandi mahitamo harababibonera mu ndorerwamo yo kuba icyo bita service mbi zishingira ku kuba ayo makampani yisanga nta yandi bahanganye ku masoko ariko bwana Alex nzahabwa n'Imana umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ibikorwa remezo agashimangira ko guha imihanda yo muri Kigali RFTC KBS na Royal Express hitawe ku nyungu za rubanda kandi ko zitarahungabana
imihanda yose dushiramo abantu tureba ko bazayikoreramo neza ntihagire ikibazo kivuka mu mikoranire yabo sinzi rero havutse ikibazo wahuhawe akabyitwaramo na so binaranditse nyo mu masezerano ibingibi ntiwabirengaho biriya ntiwabirengaho ibingibi ntikuzabikora agasinya ko abyemeye natwe tugasinya ko ibiriya tuzamuha kugira ngo akore gucyo natwe tuzabimuha buri wese buri ruhande rurenze ku ibyo ngibyo cyaba ikibazo ariko nizera ko namwe muzi nk'abanyamakuru ko leta ihagarariye abaturage nitwasinya amasezerano atajya mu nyungu z'abaturage
nyuma yari inyeremera Kanumba abagenzi bishyura bakoresheje ikoranabuhanga rya smart card biteganijwe ko no mu yandi makampani atwara abagenzi muri Kigali mu minsi iza baraba bakoresha iyi gahunda birasaba ubukangurambaga butajegajega ariko kuri rubanda bamwe baba batazi iyo biva n'iyo bigana akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema nkuko nabibabwiye Kigali mu Rwanda abagenzi bakoresha societe itwara abagenzi ya Kigali Bus Services basigaye basabwa gukoresha uburyo busha bwo kwishyura amatike y'ingendo zabo hakoreshejwe ikarita bakunze kwita smart card aha ni mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Kigali umuyobozi wa societe KBS Charles Ngarambe niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu wa kane bwana Ngarambe ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze
Mbere na mbere wenda watunyurira muri make iyi gahunda yo gukoresha amakarita cyangwa se smart card mwayayitangije ryari impamvu yaba yaratumye muyitangiza n'izihebwa na ngarambe
Murakoze iyi gahunda ubundi yagomba kuba yaratangiye muri 2011 ariko mu gihe hari hagitegurwa public transport policy kugira ngo bigire umurongo bigenderaho nago byagize imbaraga nk'izo turimo dushyira muri iminsi kubera ko noneho ari muri bimwe mu byo twasinye muri kontra zo kugira ngo dutware abagenzi muri zone twasindiye akaba ari bwo twatangiye ejo bundi mu kwezi kwa mbere tworohereza abantu ariko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri twagerageje ku muhanda wa Kanombe Remera birakora hose biragenda bifata intera kandi ababikorerwa banyiri ibikorwa urabona ko bibashimisha
bigenda gute kugira ngo umuntu akoreshe iyo karite tunyuriremo muri make ya nk'abantu batabisobanukiwe
ubundi iyo umuntu abonye ikarita hari abana hari abafite imashini bamushyiriramo amafaranga ubundi yabona bisi ya Kigali Bus Services nta kindi akora nta kuvungisha nta guterana amagambo n'umukomvayeri we aragenda agakozaho agahita yinjira modoka akigendera ubu bwo byanateye intambwe ubu noneho ukoresheje umurongo w'itumanaho ufite telefone ya MTN ushobora noneho no gushyiramo amafaranga ukoresheje nimero iri ku ikarita noneho ugashyiraho amafaranga ushaka wakwinjira modoka y'amafaranga imashini ikakwereka amafaranga yagiye mu ikarita yawe ni uburyo bwiza kandi abagenzi bakoresha izi modoka zacu mu mujyi wa Kigali batangiye kwishimira cyane
hanyuma nkamwe banyiri mamodoka atwara abagenzi hari inyungu cyangwa se hari ingaruka nziza mubaze kubona ziturutse mu gukoresha aya makarita
murakoze hari inyungu nyinshi cyane ubundi umurongo ukoresha tuvuge nk'umuhanda umwe Kigali Kanombe za mu mujyi wa Kigali washobora gukoresha isaha n'iminota 15 isaha n'iminota 20 ariko ubu ngubu tugenda tubona ko bigenda bihinduka nko mu gitondo imodoka irashobora gukoresha n'iminota 40-45 atari ukuvuga ko yihuse ahubwo ari ukubera yuko abantu batangiye gukoresha amakarita umubare wabaye munini ni ukuvuga ngo imodoka igeze ku cyapa nta n'iminota igeze kuri 2 ihagararaho kwinjira imodoka biroroha nta vunjisha nta ba bakomvayeri babwira ngo barabishyura ngo imodoka ihagurutse ugasanga ibyo byose biragenda kuri twebwe ni inyungu ikindi cya kabiri biradufasha mu igenamigambi iriya karita uko bagenda bakozaho ku mugoroba dushobora kumenya umubare w'abantu bakoresheje iyo modoka tukaba twamenya umuhanda wunguka n'umuhanda utunguka ni ibintu byiza cyane
bamwe mu bagenzi
n'umugenzi nawe ashobora kwiteganyiriza cyane cyane ko abazikoresha babahaye babagabanyirize 20% usanga biborohera cyangwa se akaba yagura n'itariki y'ukwezi bikamufasha kugenda nta ngorane niba ari 12,000 n'amafaranga 400 ku munsi ariko akagenda inshuro zose ashaka nta umukumira mu ngendo ze
ni ukuvuga ko iyo ushizemo amafaranga amara igihe kinini hari ingaruka nziza bikugiraho no kubakaturira biba birimo
rwose
abanenga izi serivisi bavuga ko zihutishijwe gushyirwa mu bikorwa mwebwe mwababwira iki
cyo nakwita mu kinyarwanda ngo nihini n'ikitera amabavu mu by'ukuri mu kwezi kwa mbere twarabisobanuye dukoresha amaradiyo ikindi dushyiraho n'ibihembo kugira ngo abantu babyitabire ibyo byose byari uburyo bwo gusobanura kugira ngo babashe kuba babyumva ariko mu by'ukuri nawe hano mu Rwanda urabimenyereye naho muba muri Amerika kugira ngo umuntu afate inoti y'ijana y'idolari ajye kugira ngo ajye kugura ikintu yaba ari umushyitsi ajya kuri kiyosike kugira ngo bazamugarure bazagire gute niba ari bisi cyangwa ari kireba bakoresha icyo gihe iramusiga agategereza iza kuza hano iyo byari biteye ikindi kibazo ntabwo wasize ku mugenzi byari ngombwa niba azana 500 ko utegereza ko bamugarurira rimwe na rimwe ibiceri bikabura ubundi ayo kumugarurira akabura ubundi abakondakita cyangwa abafite abakomvayeri bakabashyira mu modoka bagira aho baviramo imodoka ya mafaranga yabura yamaze igategereza ko umukomvayeri ajya kuvunjisha akagaruka urumva ibyo byose ari umugenzi yabirenganiragamo ari ya modoka igomba gutwara abantu ntibi gikoze akazi ko gutwara abantu ahubwo yabaye nk'iduka ugasanga twese turahombera ari umugenzi ukoresha ziriya modoka cyangwa ari natwe ba rwiyemezamirimo dukoresha ziriya modoka
bamwe mu bavuga ko iyo gahunda ibabangamiye bikomeye ni abadatuye mu mujyi wa Kigali bahagenda gake bakavuga ko ntibari bakwiye gutegekwa gukoresha iyo karita kuko si kenshi baza mu mujyi wa Kigali abo mwababwira iki
murakoze ni nacyo dushimira itangazamakuru abatwumva rwose mu modoka umushoferi aba afite ikarita yagenewe kuri ba bantu batari bamara kubona ikarita akaba yayikoresha ariko byumvikane turimo turagerageza gukora gukangurira abantu kwigurira ikarita zabo izo zigura amafaranga agiyeho imashini mu cyamake ikindi cya kabiri iyo akoresheje ikarita iri ku modoka umushoferi afite yo yishyuza amafaranga ahwanye n'igiciro abafatanyabikorwa twemeranyijwe n'ikigo cya leta cyitwa RURO urumva rero nawe arahahombera twabakangurira ko bagira ikarita zabo birabafasha kandi banabyungukiramo kubera ko bariho amafaranga makeya
hari n'abakunzi bacu kuri telefoni ndetse no kuri Facebook bagenda batugezaho ibibazo n'ibitekerezo byabo kuri telefoni turi kumwe na Joseph uranyumva
neza
uherereye he
ubundi Nyamirambo
ikibazo cyawe
narazaga ni wenda kiyo karita ari byiza kuba umuntu ayifite koko ese niba umuntu ajya ava hano wenda gikanonde cyangwa iremera ko ari haya amabasi wenda ari gukorera akabajyayo rimwe mu mwaka iyo karita yayigura singira ngo ubwo yabirimo muhombya cyangwa se umuntu utazi uko iyo karita iriho kabavuye mu ntara wenda ari umuturage uje gusura ababyeyi cyangwa se ari umubyeyi uje gusura umwana iyo kadi aramutse yayibagiwe byagenda bite ikindi nanone nabazaga ese nta zindi modoka zizajya zikorera kuri ayo marinye zidakoresha ayo makadi noneho ngo twumve yuko umuntu aramutaje iyo kadi atayitwaje yagenda niyo bisi
urakoze cyane
Urakoze cyane.
Joseph turagushimiye cyane. Bwana Ngarambe icyo kibazo wari ugisubije magambo make ariko wakongera wenda ugasubiza icyo kibazo cya Joseph hanyuma ukagira n'ibindi bisobanuro bitanga.
Urakoze icyo nabwira Joseph ntabwo nari nabisobanuye mu buryo burambuye. Undi mbere era muri 2010 kugera 2011 ikarita yarakoreshwaga muri Kigali Bus Services. Ariko haje kuzamo impinduka kubera yuko ikigo ngenzuramikorere RURA yifuje ko haba ikarita imwe ikora mu mabisi yose. Namubwira ko mu minsi mikeya byose bigendana n'amategeko n'ubushobozi bw'ikigo ariko icyo nzi cyo mu nama twagize ni uko amasosiyete yose mu gihe kitarenze ukwezi kwa gatatu zizaba zikoresha ziriya karita. Kandi bibaye byiza ikarita imwe izakora ku mamodoka yose. Aba namwizeza yuko icyo kibazo kizaba cyoroshye ikindi afite na telefone itazamusaba kujya gushaka aho yongeramo amafaranga azajya abikorera mu rugo ibyo rero nari nabisobanuye uvuye mu ntara nta na rimwe azigera habaho twifuza ko kiriya gikorwa 98% banki gukorerwa igikorwa cyo kubatwara bakwigira amakarita yabo noneho babandi bavuye mu ntara cyangwa se udakunda kugenda buri munsi akazaza muri uwo mubare mukeya ariwo abashoferi ko minsi iri imbere abo tujyaga abakombayeri bagaruraga amafaranga n'iki bazaba bamwe mu bafatanyabikorwa babwiriza abaturage bakabereka uko izo mashini zikora n'uko bakoresha iyo karita ibyo rero bikazatuma bazarengana mu kazi kandi ikindi cya kabiri ntabwo bazaba ari babandi batereza abagenzi basakuza bagira gutya umugenzi azaba azi imodoka imutwara yari amaze kwishyura amafaranga ye akoze aho akigendera aba numva ko byose nabivuze ngo ni mihini myinshi itera amahava ariko iyo ugereranyije nta muvandimwe uri i Nyamirambo uzana inoti ya 5 igihe bakuvunjira n'iki ariko ushobora gukora inshuro imwe ugashyira amafaranga mu ikarita yawe ubundi ukajya uza wigendera nta kibazo.
Urakoze
bwana
Ngarambe. Habineza Jean Pierre nawe yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook avuga ngo mwiriwe neza igihe ubwo buryo bwashirwagaho abenshi muri banyirayo ma companies byarabashimishije ku mpamvu z'uko inzira zose amafaranga yanyuragamo kugira ngo agere kuri banyiri ubwite zabaga ari nyinshi kandi birumvikana rwose ko umuntu abura kubyishimira cyane ko binashoboka ko hariho igihe atamugeraho yose bitewe n'impamvu zitandukanye ariko kandi akavuga ngo nubwo ubwo buryo bwaba bwiza haramutse hatarebwe n'inyungu z'abagenzi ni ukuvuga kudatinda kubyapa kudapakira ari benshi ngo bagende babyigana nibwo byaba byiza kurushaho. Iki kibazo cy'abagenzi kudatinda ku byapa kudapakira ari benshi ngo abantu bagende babyigana hari icyo ayo makarita azakemura kuri ibyo bibazo?
Murakoze. Icyo nababwira gishimishije natwe tumaze kubona mu mpinduka ubundi polisi y'igihugu yahoraga irwana n'abashoferi batendetse izindi nzego zose dukorana ubuzima bwa buri munsi hari ishami rya ba inspectors bo muri RURA bahoraga bahanganye n'abashoferi ikigaragara ni uko batatendekaga ku nyungu za kampani ahubwo batendekaga kugira ngo babone amafaranga y'ikigo baze no kubona n'amafaranga y'inyongera ikiriho usanga turwana usanga badashaka no gutwara abantu kubera ko batabifite n'inyungu ariko icyo nabamaraho impungenge ni uko ibintu byose iyo bitangira bitera ikibazo ubatangiye kubona ko ari byiza gutwara abantu bakeya babaza nk'umuhanda wa Remera Kabuga imodoka zisigaye zigabanya abagenzi zo kubagabanya kubera ko ari ngombwa ariko zirihuta ku buryo no kubyapa zitagitinda mu mujyi Remera Kabuga nk'uko nasobanuye ku kuva mu gihe cy'Ikanombe iminota yaragabanutse kandi turashimira ibikorwa byiza guverinoma y'u Rwanda ikora yanarateganya no kubona imihanda izo modoka zizakomeramo z'amabisi ku buryo mu minsi mike umuntu uzaba utuye mu Ikanombe azaba ashobora gukoresha iminota 30 kubera ikoranabuhanga imihanda izaba yubatswe cyangwa yagenye amasaha amwe n'amwe akagenekerezwa ku buryo izo modoka zakwihuta ibyo byose akaba ari byiza dushimira guverinoma y'u Rwanda ikomeza kugenda idukangurira kugira ngo tugane ekonomi yo kudakoresha amafaranga buri gihe tugakoresha icyo iwanyu aho muri Amerika mukoresha cashless economy irinda ubujura bigafasha n'abantu kugira ngo babashe kumva kwiteganyiriza hari uburyo bw'ikigo umuntu ayobora iyo udafite imibare ifatika ntushobora no gukora iteganyagihe ngo umenye ngo ejo bundi buri munsi hiyongera abapatazi bangahe abagabanuka bangahe ku buryo nashobora guteganya ati mu myaka ine nzagura izindi modoka cyangwa se twashoye nabi twaguze imodoka nyinshi ibyo byose ni ibibazo biba bigenda rimwe na rimwe bishobora no kwica iterambere ry'igihugu aho kugira ngo ribikomeze tuba dushimira ibyo bikorwa byiza dukora guverinoma y'u Rwanda idukangurira kugira ngo bigeze ko bikorerwa kandi natwe tubigiremo inyungu
iki gikorwa mwagitangiriye kuri linye Remera Kanombe hari gahunda mufite zo kucyagura no mu zindi nzira mukoresha aho ngaho mu mujyi wa Kigali
byaratangiye aho imodoka za Kigali zose bus services zikorera izira mashini zagezemo abantu baragenda babyitabira impamvu twatanagerageje uriya muhanda binumvikane ni umuhanda ufitemo aho abagenzi bategera hake cyane byabaye nko kuvuga ngo ni mesaje dutanze kugira ngo abantu babyumve ariko icyo nakubwira rwose shimira n'abantu dukorana aka kazi bakoresha imodoka zacu barabyitabiriye ubu imihanda yose barimo barakoresha amakarita nakubwira ko tumaze kugera hafi 2015 bamaze kugera kuri iryo koranabuhanga kandi usanga babyishimiye cyane 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 muri iki gihe abanyeshuri bagarutse kwiga byarazamutse cyane byagaragaye ko iriya karita ikoreshwa ukwezi ifasha umunyeshuri kwigenerwa amafaranga y'ukwezi n'ababyeyi babore buri munsi batanga amafaranga 200 abataha kureza Kanombe Kabuga ibaze Kabuga niba ujyayo ubwenge bwo ni amafaranga 150 ariko niba ari 12 azagenda ishuri ashaka ubizanishije ugashyiramo niba agenda kabiri ku munsi yari amafaranga 900 wakuba n'iminsi 26 tuvuge ko agakora mu minsi y'icyumweru yumva amafaranga yasabwe aba nibaza yuko ni byiza ku mpande zose kandi nkaba nakangurira ko abantu bose n'abo dufatanya aka kazi bihutishije rero ikoranabuhanga ko byazafasha kugira ngo abaturage babyumve navuga rero muri make ko imihanda yose irakoresha izo karita ikigiye ko tuzagenda uko tumenyereza hamwe tugenda twimuka kugira ngo bitagira ingaruka ku bakorerwa kiriya gikorwa murakoze
nshuti muduteze amatwi iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema tubibutse ko radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi abari mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2 abashaka kutugezaho amakuru cyangwa ubutumwa mwadushakira kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 001 202 441 9931 cyangwa mukadusura ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA radio yacu mushobora kandi no kutwumvira kuri internet kuri www.radioyacu.voa.com kuri telefoni turi kumwe n'undi mukunzi wacu hategeka imana uranyumva
Ijwi rya Amerika mwiriwe neza
namwe muri hehe hategeka imana
murakoze ndabumva neza Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe kandi gerageza ugabanye radio yawe
murakoze ikibazo mbaza umutumirwa iyo ni gahunda nziza twumva yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda yo gukoresha uburyo bwa smart card ariko jyewe nkagaruka ku kibazo kimwe mvuga ni ese ubu buryo bwiza zashyizwe ukaba ufite igihugu akamaro buzakwirakwizwa mu yandi madisiyo hirya no hino cyangwa se ni KBS yabashije gushyira ingufu muri izi gahunda ndetse andi makampani yo bizagenda gute ku buryo wenda batazagonganisha gahunda y'akazi umuntu akajya avuga ngo iriya bisi ishobora kandi ntayo nza kugendamo nimba hari gahunda ku yandi makampani nubwo yaba atari umuvugizi w'ayo makampani nagira ngo abashe kugira icyo yasobanuraho kandi n'ubu buryo bwiza akomeza gusobanurira abagenzi uburyo bwiza n'iyo gahunda n'icyo bugamije kugira ngo cyangwa aze kugarukaho ijwi rya Amerika. Murakoze,
turagushimiye cyane Hategekimana. Bwana Ngarambe, icyo kibazo cya Hategekimana wagisubiza?
Murakoze. Hategekimana bivuze neza, nubwo ntari umuvugizi w'izindi kampani biranumvikana nanjye nabyibazagaho, ariko byumvikane ko igikorwa rusange burya ni igikorwa kitajya guhitwa abantu badakora bahubutse, cyane cyane ko guverinoma leta y'u Rwanda iki gikorwa kirakorerwa abaturage bayo. Ntabwo rero ari umuntu w'umucuruzi wafata gahunda ngo avuge ngo abikore gutyo. Duhura rimwe mu kwezi inzego zose zigize urwego rwa transport mu mujyi wa Kigali, ibi twarabiganiriye nuko bitazarenga ukwezi kwa gatatu iyi kampani zose zitabikoresha. Ubundi muri gahunda mu nama twagize niko bimeze nkuko yarabivuze. Ntabwo ni umuvugizi w'izo kampani, ariko mu buryo mu byemezo byafashwe n'inama ishinzwe kureba imikorere n'imitangire ya serivisi mu rwego rwa transport mu mujyi wa Kigali, niko byari byemejwe. Nibaza ko bitazatinda.
Ese mufite ikoranabuhanga rihagije muri ayo mabisi yanyu ku buryo nta kibazo gishobora kubaho aho icyo cyuma mukoresha gishobora kunanirwa gusoma ayo makarita bikaba byateza ibibazo ku bagenzi?
Murakoze. Iyi sosiyete yazanye biriya byuma yatweretse, yatumaze impungenge igihe n'iyo imirongo, kubera ko bikoresha imirongo ya telefone bivugana naho nakwita platform yaho ni kuri computer nini kuri mudasobwa. Iyo habaye ikibazo gituma umurongo uhagarara, iriya mashini yo modoka yakomeza akazi kayo igihe biza kurangirira ikaza kubyohereza kuri ya mudasobwa ariyo itekerereza ziriya mashini, ikaba twamara impungenge abagenzi kereka igihe habaye nk'ikibazo cy'imashini igapfa. Ibyo murabyumva ko tutazi nta wundi muti, ariko ikizizimye abari muri operation room bahita babona ko imodoka iyi n'imashini ihagaze, icyo gihe bakabwira iyo modoka igahagarara tukaba twakohereza indi, cyangwa se tukaba tuzi ko barimo bafata amafaranga mu ntoki. Imashini ihagaze isaha n'iyi kugeza isaha n'iyi bikaba byagabanya ubujura, cyangwa se ntihagire n'unabirenganiramo icyo gitwara abagenzi.
Urakoze cyane kuri telefoni, kandi turi kumwe na Fidel uranyuva?
Ndakumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu Fidel?
Ni ikibazo. Wenda nagira ngo mubaze gato. Urabona KBS ziza? Halo?
Ndakumva.
Zazanye sisteme ziriyamo nuza turiya tumashini twabakoresha. Tugura ya makarita yabo bukeye barayahindura bashyiraho izindi nshyashya. Ni ukuvuga za zindi za mbere ntazo ziranenge se bwari bwose bari bakirimo mu igerageza, cyangwa habaye ejo bundi za zindi nshyashya ntabwo ngiye nkunda kuzigendamo cyane, ariko mu gihe tuzigenzemo dusanga noneho bashyizeho sisiteme babandi bafite amafaranga ngo ntibagire, kandi ntabwo twari twabimenyesheje. Byabaye ngombwa ko ngiye mva Remera njya gufata imodoka Kimironko, kandi nari mfite amafaranga mu mufuka. Urumva yuko KBS navuga ko wenda hari ikintu cya destabilite, ntabwo iri stable sinzi wenda yadusobanura gato. Hariho karita za mbere bazanye bukeye bazikuraho, twaraziguze amafaranga bukeye bazana izindi ziziyo politike y'ubucuruzi wenda yabidusobanura ngubo nimba ari ushinzwe za KBS.
Urakoze cyane Fideli. Bwana Ngarambe,
murakoze ndashimira Fidele kuri icyo kibazo yarabajije ariko na mari impungenge umuntu afite amafaranga kuri iriya karite amafaranga ye ashyirwa ku ikarita nshya ikindi avuze ko bitasobanuwe byarasobanuwe natanga umugabo bazabaza radiyo wani yabaza radiyo rwanda yabaza mu mamodoka twagiye tubishyiramo icyo kintu twaragikoresheje cyane kandi ntabwo tushobora natwe tujye twibukiranya nubwo turi ba rwiyemezamirimo ariko dukora kugira ngo twunguke kandi twishyure n'amabanki ni ukuvuga ngo uriya muntu ntabwo twamuhutaza igihe azazanye amafaranga kuko niyo tuba twazindutse tugiye gukorera hamumara impungenge ko byarabaye hakaba utaramusobanuriye neza nk'umukuru w'ikigo namusaba imbabazi ariko nkamusobanura ko izo mpungenge rwose ntaziriho niba yarahuye n'umukozi akaba ataramukoreye neza rwose ndamusabira imbabazi umukobwa wa mwaza tukisha bose ariko icyo rwose buri munsi turiza kandi turabigeraho ikindi nta huzagurika ririho nari nabisobanuye twabitangiye muri 2010 nk'uko yari yavuze ko iyo karite yari ihari ariko twaje gusanga ikarita yari yaje yari ikorewe gukoresha isosiyete imwe mu mujyi wa Kigali ibyo ukaba usanga muri iki gihe n'ikoranabuhanga ubundi hifuzwa nuko niyo ufite ikarita niyo mpamvu itakorewe noneho sosiyete runaka ikarita hari ikigo gishinzwe ako kazi kikaba gishinzwe noneho gutanga amakarita noneho nka Kigali basanzwe dushinzwe gutwara abantu ukojeje ku modoka yacu niyo mafaranga tubara ayo mafaranga rero nkaba mbamara impungenge yuko ababitse neza kandi habayeho ubushishozi ntabwo bashobora gutanga isoko ku kigo kidashobora kugira icyo gikora ikindi rwose hari umuntu ufite ikarita ikaba iriho amafaranga cyane cyane namara impungenge ko izo mashini zombi ziracyakora kugeza ubu imashini za kera n'izindi zose ziri mu mamodoka hariyongere n'imodoka aho niho haba ikibazo ariko ikintu nacyo ari Remera ari mu mujyi wa Kigali ari Kanombe ari ku bakozi bari ku mabisi namara impungenge ko aho yaba ari hose agasanga icyo kibazo ko ari kariteri w'amafaranga icyo rwose tuzayimurira amafaranga tuyakure iriya karita tuyashyire ku yindi karita nshyashya ariko byumvikane ko atari ukujarajara ikoranabuhanga mu minsi yashize twakoreshaga amaradiyo yo kuri shotuweve ariyo twumva umunsi turumva amaradiyo urumva dijitale twavuye kuri za televiziyo analogi tujya kuri dijitale ibyo byose ni ikoranabuhanga nibaza ko nejo ubundi ibyiza byaza birabikorerwa ba nyiri ibikorwa nibaza ko waba bishinzwe uwo ari we wese ari ikigo ari hoteli zaba ari byiza ko wabigeza ko babikorera
bwanangarambe uvuze ibijyanye n'ikoranabuhanga n'uburyo umuvuduko waryo cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda ari mwinshi cyane hari indi koranabuhanga muteganya gutangiza mu masosiyete yanyu cyane cyane atwara abagenzi
murakoze mu minsi ishize umujyi wa Kigali urashaka watanze itangazo ko bifuza kuba baza gukoresha hari ibintu bita bus rapid transit BRT biriya byose biriya bikorwa dukoresha hariya hari ubuza bwubatse nk'hariya ku muhanda abantu binjiremo bakoze hayo makarita iryo koranabuhanga rizaba ryasakaye ryagiye muri hariya amazu ikindi hari utuntu na za sikirini zaba ziri ku muhanda ku buryo uzashobora kumenya imodoka utegereje irakugeraho mu minota ingahe ibyo byose ni ibintu nibaza ko uyu mwaka uzanashyira bimaze kugera mu bikorwa cyane cyane kumenya bisi yaba aho igeze kumenya iminota iri bukoreshe kugera aho uri byaranatangiye muri ibi ngibi turimo dukoresha interineti mu mamodoka mu mabisi ibyo byose harimo ibyo bita information services BIS system bigenda bitanga ayo makuru turashaka kugira ngo iminsi mike bizaba byageze na hariya aho bategera abagenzi imodoka ku buryo uhahagaze uzajya ubona imodoka nimero imwiraza kutugera ahantu aha mu minota imwe
ese muri ayo mabisi yanyu namwe muri ayo mabisi yanyu iryo koranabuhanga rya interineti bakunze kwita Wi-Fi ririmo
ririmo rwose rirakora kandi neza
urakoze cyane kuri telefoni kandi turi kumwe na Nduwimana uranyumva
Ndakumva, ndakumva.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nuko nabaza nkanje ndu muhanzi ubundi nitwa ndu w'Imana ariko nitwa Joba Love muhora mucuranga n'indirimbo zanje ngaha turi harabandi. Nashaka kubabwira yuko ibyo bintu natwe tubyishimi kubera natwe turi mu bintu bya ikoranabuhanga kuko natwe nk'abamiziki tuba dukwiye kubishimikira kubera bituma natwe tumenyekana. Urumva nkanjye nabaye muri Amerika ibyo ari kuvuga porogaramu narayiboye muri Amerika, uhagaze kuri standby basi amasaha uhagaze ubona bisi zikagutwara, ubu bizi ko bisi ziri kugutwara nkanjye ndabimenyereye, ariko kubona niyo wacu muri Afurika bishyitse naho mbona ariya iterambere rikomeye sana.
Hari ikibazo ufitiye Bwana Ngarambe se?
Ya ikibazo nabaza ikibazo nabaza nuko umuntu hariho hose kimucyaro ndi ko bizaba biri hano mu mujyi gusa cyangwa ko bizaba biri mucyaro, abantu bose bari mucyaro bakaba bazi communication y'amabazi ukuntu hagenda ibintu byose uko bikorerwa ku rubuga rwanone ko abantu bose baba babizi, sinzi ko bizaba biri mu mujyi gusa cyangwa ko bizaba biri mu ntara hose. Nitwa nabaza.
Urakoze cyane Bwana Ngarambe. Wenda mbere yuko usubiza icyo kibazo nanjye nkubaze, ese mwa hari gahunda mufite yo kugira ngo mukwirakwize ayo makarita hirya no hino kugira ngo umuntu aho ayishakiye bimworohere kuyigura atarinze kujyaho bategera za bisi?
Murakoze. Ndamushimiye umuvandimwe ushimiye ibikorwa turimo dukora kandi kugira ngo dukomeze dutere imbere. Icyo nababwira ni uko burya mu ntara ho bo baranadutanze amasosiyete akorera mu ntara hafi 99% yo akoresha ibyo twita electronic paper ticket paper, ariko ushobora kubuki ukoresheje MTN line byo baratangiye, ukaba wanareba imodoka iri bugende isaha iyi n'iyi ukiri ujya kuri Nyabugogo ukaba wareba umwanya ushaka ukabukinga. Bo batangiye kuva mbere, ibyo rero nkaba ni ahubwo mu mujyi wa Kigali nuko twebwe twatsinze turigira mu ntara bo rwose icyo gikorwa baragikoze. Nkashimira cyane ikigo cya RURA kigenda gihora buri munsi gifasha iryo koranabuhanga rinadukangurira ngo tubikore, kandi bashyiramo umuhati no gusobanurira abaturage. Nkaba nibaza yuko mu by'ukuri iterambere mu buryo bw'ikoranabuhanga mu Rwanda arizo za wifi n'iki, umuntu ava mu biro ukajya mu modoka niba ufite minota 15-30 ukaba wareba yenda niba utabonye umwanya wa WhatsApp utabonye iki. Kandi rero tugere n'abatumva ko n'ikoranabuhanga risanzwe n'iby'iyo interineti iteye imbere y'iyo bita 4G ifite iranihuta cyane. Ibyo rero nkaba rwose numva ibyaba bisigaye birumvikana gutangira, ntabwo twatangira ngo bise kugera nk'aho mukiraho muri Washington, ariko nibaza ko tutemerewe nanone kugenda buhoro buhoro, tugomba gukoresha umuvuduko kugira ngo tubashe kugendera namwe aho mugeze aho ngaho muri Washington.
Ikindi kibazo abantu bakunze kuvuga ahanini gishingiye ku iterambere ry'ikoranabuhanga mu gutanga serivisi nuko usanga iterambere cyangwa se iryo koranabuhanga risimbura abantu. Ese muri ayo masosiyete yanyu mubona iri koranabuhanga ritazasimbura abantu bagatakaza imirimo?
Murakoze. Uko mbibona numva atariko bimeze, kuko birakoranabuhanga naryo kugira ngo rikore ikeneye abo bantu ko bongera bakungura ubwenge ahubwo bagakoresha iryo koranabuhanga, kuko naryo ni kimwe mu bitanga akazi. Ari ubikoresha ariko hari n'abakora iryo koranabuhanga, naba nibaza yuko ahubwo icyo abantu bakwiye urubyiruko rukwiye gukangurirwa ni uko nabo biza gukoresha iryo koranabuhanga. Nuko niba tubonye izo za interineti zo mu mamodoka cyangwa se mu mazu yacu baba bashobora no gukora ibyo bita application zikaba zagira n'icyo zibamarira. Nko muri Kenya na hano byaratangiye, wumvise ko bafite ikoranabuhanga bashobora guhaha ibirayi, imboga, iki bakoresha ikoranabuhanga. hari ibyo kwishyurana amafaranga hagati y'abandi n'iki ibi byose ni ibintu bitanga akazi nkaba nibaza yuko ikindi unarebye ikoranabuhanga rya kera tutari tunafite nafite ikoranabuhanga ryari risanzwe ibi byo kugenda duhana amafaranga n'iki nk'uko umuvandimwe yabivuze cyane ntagera aho agomba kugera n'ayo mafaranga twibukiranye ko tuyagura hanze ziriya mpapuro ibiriya biceri ibi byose ni ibitera ibibazo ibihugu dutuyemo cyane cyane igihe dushaka ibyo byose kandi tutabyikorera ni ya mafaranga make tutafite menshi twongera tugatumiza aba nibaza niba hari amafaranga menshi mu gihugu n'imishinga iziyongera bitume noneho abantu babona akazi aho kugira ngo bagende bajya ku kintu kimwe ahubwo habe ibikorwa byinshi bigendeye kuko hari n'ubushobozi.
Urakoze. Fideli yongeye guhamagara avuga ngo hari akandi kabazo ashobora kuba afite. Fideli uranyumva?
Ndabumva.
Icyo kibazo ushaka kongera kubaza ni iki?
Nagira ngo mbaze umuntu ukuriye KBS mwatuzaniye. Hari ikibazo cyabayeho ziriya karita zikimara gutangwa. Alo?
Ndakumva.
Hari ikibazo cyabayeho ziriya karita zimaze gutangwa usanga imbogamizi za mbere zabayemo hari ukuvuga ngo abashoferi igihe cy'aya makarita bangaga ko abantu bafite amakarita binjira ese abo bashoferi ntabwo baba baravuganye na kampani nibo babishyuzaga abantu babona umuntu uzanye ikarita bakamusubiza inyuma icyo kibazo cyari cyaratewe n'iki ubu nibyo biba bidutera impungenge tukavuga ati uyu mushinga wateguwe wateguwe neza mu buryo bunonosoye neza harimo izihe mbogamizi ntitubimenye ngo yatubwire ibibanga nibo babarize.
Urakoze
bwavuga ko wenda nta kindi kibazo bizateza wenda umuntu azaza n'ikarita umushoferi amwangire kwinjira mu modoka ati ayo makarita tubuye tuzane hari amafaranga ubuduhaye ibyo ngibyo byagiye bibaho nabyo cyane badusobanurire.
Bwana Ngarambe.
Murakoze. Ndashimira Fideli icyo gikorwa cyabayeho ariko n'ibya bindi umuntu aba agamije gushaka kugira ngo abone za ndonke za bukendamuke nakwita ko aba ari n'ubujura umuntu washyize amafaranga ku ikarita hari ubwo babyangaga ariko icyo namaraho impungenge Fideli iki ni igikorwa cya leta ni igikorwa gishyigikiwe na leta kirakorerwa abantu ku buryo uzabona icyo kintu kibaye azajya afata nimero ya plaque y'imodoka harimo nimero za rura ziri mu modoka zimanitsemo cyangwa se z'ikigo ahamagare ibyo rwose tubihanira ba bandi ni n'urugomo baba bakorera abantu rwose namara impungenge Kigali ko abo bakora urugomo nta nubwo n'amategeko y'u Rwanda yabemerera ko bashyira bahabwa intebe 2-3 ibyo turabirwanya kandi tuzakomeza tunabirwanye kangurira nabo bikorerwa ku byanga rwose. Murakoze.
Hari uwitwa Didier Iratunga mu gihugu cy'u Burundi nawe watwandikiye avuga ngo ni byiza ko ubuhinga butera imbere birumvikana ko bishobora kugorana kubimenyera ikibazo bishobora gutera nuko rimwe na rimwe ibijyanye na connection bishobora gucika hanyuma ugasanga birahagaze ngo mpora mbona nk'abatora amahera bakoresheje amakarata cyangwa uburyo bwa mobile banking bishika ibyuma bikagira ikibazo wagira icyo ubwira uyu Didier watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Murakoze. Icyo nababwira nari nabisobanuye iriya koranabuhanga byo kubera connection nta kibazo bigira bishobora gukora biri offline bishobora gukora bitari connected ariko icyiza kiriya mashini ibika byose biriya ibikorwa byakoreweho ya mafaranga avuye ku makarita na nimero z'amakarita arimo akoreshwa byose igihe connection yaza kubonekera bikaza kugenda bitandukanye n'ibyo kuri telefone igihe konekitiveho bihita birangira ikomeza akazi kayo kugeza igihe iyo konekiti igarukiye ikaba yabyohereje icyo rwose nkaba namara impungenge ikibazo cyabaho ni kimwe gusa imashini ipfuye kandi ibyo hari ibyo umuntu atavuga n'abantu bakoze ziriya mashini n'abantu tugira ibibazo ariko kugeza ubu ngubu ikibazo dufite ni ukumenyera ibyo koranabuhanga n'ababikorera abantu abo bakozi bacu twebwe abakozi ba Kigali bacu babitezi tugomba kubikangurira abantu kandi tukabibakundisha icyo ni cyo kigomba gukorwa cyane kandi nk'abayobozi tugerageza kubikangurira abakozi bose tugerageza kugira ngo tubabwire yuko umuntu ubasanga ari we umukiriya tugezeho niwe mwami niwe dukorera niwe icyo gikorwa kiba gikorerwa
radio
ijwi tubizeza ko buhoro buhoro tuzamenyera kandi icyiza cyacu hano mu Rwanda twiga vuba kandi tuzafata vuba urebye igihe twatangire n'ukuntu abantu babyitabiriye ni tugeze ku ntambwe nziza cyane
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi tuganira ku buryo bushya bukoresha amakarata cyangwa se ikoranabuhanga bita smart card mu bwishyu bw'ingendo kuri telefoni turi kumwe kandi na Narcisse. Narcisse uranyumva? Alo Narcisse? Narcisse uranyumva? Narcisse dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Bwana Charles Ngarambe, mu bijyanye n'ejo hazaza ku ngendo cyangwa se mu gutwara abantu, imigambi mufite miremire y'igihe kirekire cyiza ni nk'iyihe?
Urakoze. Ngira ngo uko urebye transport uko yatangiye hano mu Rwanda, twatangiye umuntu asaba Imana ngo aze kubona imodoka imugeza aho ajya. Ariko muri iyi minsi uko ibihe bigenda bitambuka, amategeko ajyaho kandi dushimira ubuyobozi bwiza budufasha kugira ngo ayo mategeko ajye mu ngiro, turateganya ko noneho tutazakora akazi ko gutwara abagenzi gusa, ahubwo tuzashaka n'imodoka zidahumanya ikirere. Icyo kikaba ari kimwe mu byo rwose twakwizeza abantu bakoresha imodoka za Kigali Bus Services hano mu mujyi wa Kigali. Ubu twazanye imodoka zo mu rwego rwa babyita Euro 3, ni ibintu byo mu rwego rugabanya ibyangiza ikirere, akaba ari imodoka urebye mu karere ahangaha zirimo hano mu Rwanda gusa. Izo modoka zikaba mu minsi iri imbere murabizi aho ngaho mu bihugu biteye imbere bageze ku byo twakwita Euro 6, imodoka zikoresha batiri zitahumanya ikirere na buhoro. Nkaba nibaza yuko iyo azaba ari intambwe ikomeye cyane igihe tuzava abantu bazabasha kubona imodoka zibatwara kandi tukabungabunga n'ubuzima bwacu mu mujyi wa Kigali. Ibyo azaba ari intambwe ikomeye, nibyo dufite muri gahunda ko tuzagerageza kureba ko tuzagenda tuvanamo imodoka zishaje cyangwa se tunashishoza mu gihe cyo kugura imodoka ntitugure imodoka zo gutwara abantu kubatwara gusa, ariko ziri buhindukire zikaba noneho n'ikibazo zo kwangiza ubuzima bwabo. Ibyo hano mu Rwanda ho tukaba tugeze ku iterambere rikomeye, hari ikigo za control technique byose ibyo barabireba barabisuzuma, nizera ko igihe nikigera babikangurira n'abantu ko imodoka zishaje zangiza ikirere zidakwiye gukora, kandi ibyo birakorwa. Aba nibaza yuko n'abashoramari abakora iki gikorwa dukora dukwiye gukomeza tukareba icyatuma umujyi wacu ukomeza kuba mwiza, n'abawugana bakazaza basanga turi mu mujyi ufite umwuka mwiza batikanga imodoka zibatwara. Byose ni gahunda rwose Kigali Bus Services yafashe, tukaba twibaza yuko mu gihe kiri imbere tuzaba dufite imodoka byibura umubare munini w'imodoka dukoresha ari imodoka zitangiza ibidukikije. Ibyo nituva mu iterambere hari smart card, hari ibyo twavuze byo kuvanaho imirongo tugendera ku minota tudatinda, leta kandi irimo irabidufashamo kuzabona imihanda y'izo modoka zizakoresha. Ibyo byose nkaba numva ari ibintu bimwe mu bikorwa dutekereza kugira ngo dushake ishoramari rihagize ngo dushore muri icyo gikorwa, hanyuma tubone imodoka zitangiza ibidukikije, cyane cyane ko muzi ko umujyi wacu wa Kigali ari umujyi mwiza. Dushimira ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bugerageza hari isuku ari amatike twakoreshaga cyane nababwira yuko yubwa yari ikibazo nanone yateza ubujura igice yagahinda ugasanga naho imodoka zihagarara amatike yuzo yapfa aho ngaho. Ibi byose akaba ari ibintu turimo turwana kugira ngo tugendere kuri gahunda ya Leta yo kuvuga ngo tugire smart city kandi tuzabigeraho turabyizeye.
Urakoze cyane.
Iyo ufite ngo uhagarikiwe n'ingoravoma dufite Leta ifite imigambi myiza, ifite imigambi myiza abaturage bayo, ibyo byose tukaba twizera ko nta mbogamizi kandi natwe tukaba dufite imbaraga tuzabikora kandi tukabigeraho. Murakoze.
Murakoze cyane Bwana Ngarambe. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Jean Dodier ari Muhanga. Jean Dodier muranyuva?
Ndakumva neza.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo rero nabaza.
Hmm.
Ariko njye hari ndimo kumva hari nakuganira kuko mwadusabye ibibazo cyangwa kunganira.
Ego.
Turi ya kunganira nkuko igihugu cyacu kimaze gutera imbere.
Hmm.
Ubyukuri n'ubundi modoka zirakenewe kandi biragenda biboneka yuko zirimo kugenda zikurwamo zicika. Kurikije nuko impanuka zo mu muhanda zigenda zigabanyuka, hari inkutu iyo zanyuze muri controle technique usanga ibintu bigenda neza, impanuka zigabanyuka kandi ugasanga hagiyemo n'utwuma tugabanya umuvuduko ugasanga ibintu bigenda neza. Ni ukuvuga ngo nkuko babyemeje n'ubundi byo ngibyo dufite umuyobozi kandi twizeye yuko ibyo ngibyo tuzabigeraho.
Murakoze cyane. Hari icyo wakongeraho kuri ibyo bitekerezo bya Bwana Jean Dodier? Bwana Ngarambe,
telefone yagiye icika, hari bimwe byancitse, wansubira muri makeya?
Ahanini ngira ngo nawe yibanze mu bijyanye no kunoza serivisi, cyane cyane no kugabanya ibijyanye na za akisida, nibyo yibanzaho cyane.
Murakoze. Ngira ngo ibyo arabizi cyane cyane ko turi Muhanga, na hantu hakora imodoka ubundi ziri ku mihanda navuga yaboneka umuvuduko. Ndibaza ko mu mpera z'uku kwezi tugendeye ku byo twasezeranye na minisiteri ifite inshingano za transport muri iyi minsi, nuko tuzatwamaze gushyiraho akantu kagabanya umuvuduko ako bita speed governor, icyo kikazagabanya. Ikindi kandi twizera cyane kandi nabwira abatumva ko iyo ijwi rya Amerika ryumvikana hose, ni uko dufite polisi nziza yigisha abashoferi buri munsi, itwigisha kugira ngo tugabanye umuvuduko. Ikindi kandi twongere dukaze amahugurwa mu byo gutwara amamodoka. Ngira ngo urebye imibare twari dufite mu myaka nk'itanu ishize n'uyu munsi ya za sida yaragabanutse cyane. Nako kantu rero kazaba kagabanyije umuvuduko mu bigo utera byinshi. Imodoka ishobora kugira impanuka ziturutseho uburangare bw'uyitwaye, iyo yirukanga ibyo byose bikaza bitwara ubuzima bw'abantu benshi. Icyo rero nkaba nababasobanura yuko muri aka kazi dukora kabamo imodoka y'ibinyabiziga byinshi byo byafatiwe ibyemezo, kandi ikindi tugomba no guhugura n'abazitwara kugira ngo bagabanye umuvuduko, dukomeze kubungabunga ubuzima bwabo dukorera aka kazi ko kubatwara. Murakoze.
Bwana Charles Ngarambe, umuyobozi wa sosiyete KBS itwara abagenzi mu Rwanda, turagushimiye cyane kano kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika n'ibitekerezo wagejeje ku batwumva. Mwakoze cyane.
Murakoze kandi turabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza.
Ugire umunsi mwiza nawe. Nshimire kandi abakunzi bacu batugejejeho ibibazo n'ibitekerezo. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nshimire Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze mugire umunsi mwiza kandi munogerwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.